the guns of the general. Rebecca, alongside big headed.
Mewe wa kuitambika. Sina move, kufa kuwana kujereka. Sina move, sika wanitabaisa. Sina move, venda ndu itati. Ina dance hall. Mewe wa kuitambika. Sina move, kufa kuwana kujereka. Sina move, sika wanitabaisa. Sina move, venda ndu itati. Ina dance hall.
Sina mazina kwewe zinire. Sina kumono mwanari magicale. Tumbiza siroko down yantikale. Muna mwenye go, mwenye go. Chidongo chimba la gala zina kweteri mula la kale zonkiri la balala. Baby ye gweweka.
Mewe wa kuitambika. Sina move kufa kuwana kujereka. Sina move sika wanitabaisa. Sina move venda ndu itati. Ina dance hall. Mewe wa kuitambika. Sina move kufa kuwana kujereka. Sina move sika wanitabaisa. Sina move venda ndu itati. Ina dance hall. Bend on, baby, kwata wali. A wata lita gali, kwata wano ne wali. Urumye koba, ex, kuwa wano webali. Galuzi ya campaign, kachiba iso bubi. Cheta mchitongo, tonyo mizabiri. Bika wanga kamulali. Mi afise, wabanga tosobola. Ukumenye kechi wato, menya kumu gungu. You know mi afise, tuvimba tumenye katukula entondo. Nezeru miyaba etati. Chidongo chinyume, ania vuna njizi wa DJ sawa yu maship. Eze mugu kusatu, chaso distance wakoze. Face mask twisa ze, kafi umutu esulu. Wali wo eti ntukatiche mutamanyi. Me ever be a winner but never be a loser. Mpikira babu let it target on trigger. So let the fire burn them. Newe wa kuitambika. Sina mungu kufa kuwana kujereka. Sina mungu sika wanitabaisa. Sina mungu penda ndu itati. Ina dance hall. Newe wa kuitambika. Sina mungu kufa kuwana kujereka. Sina mungu sika wanitabaisa. Sina mungu penda ndu itati. Ina dance hall. Big headed, I'm the finest nigga. My head have a number that don't trigger. This girl, she a nice bridge killer. Big up to the bad man, Chris Bag Madara.
I took Sunday in church.